Oh yeah. MKMB one time.
Navyofanya mina juna kama vilu tani dai mwene sura ya kitoto Vilu navyo sema hatu ndani hivi vile unifai I know they want to take you Vilu na wakanya hawa kume wana sema siku fai Yani baby
sio kitoto
Oh yeah
Oh yeah
Hawapendi tule bata
Tuchache
Hawapendi tule good time
Tuchache
Kisa umenipata, mini mekupata So ametuweka
mtukati
Mami siwezi to let you go Mapenzi yako ni mazito Wanataka tuwakuke Eti tuwaibike Kamwe siwezi kufika mwisho Kamwe siwezi mami to Misitaki tuwakuke Baby tuwaibike
Asa baby panda juu
Aipanda
Panda juu
Aipanda
Panda juu, ukichoka panwa mgu My baby, panda juu
Haipanda
Panda juu
Haipanda
Panda juu, ukichoka panwa mgu
Oh yeah yeah Baby madanga waje na suti Masharo baro viduku Baby you tell me oh Baby you for me oh Wakija kasema mizushi Waka kuonga vikuku Ya one in a million In a million
Adozi yetu ni tatu, tatu Na mwendo wetu ni nyatu, nyatu Yeni pakachu, pakachu Wajuba na mimi nika Wanga wavute tumbaku, baku Tupo sayari ya tatu, tatu Wanayo yaona watu Baswa na kasirika
Mami siwezi to let you go Mapenzi yako ni mazito Wanataka tuwakuke Eti tuwaibike Kamwe siwezi kufika mwisho Kamwe siwezi mami to Misitaki tuwakuke Baby tuwaibike
Asa baby panda juu
Aipanda
Panda juu
Aipanda
Panda juu Ukichoka panwa mgu My baby, panda juu
Haipanda
Panda juu
Haipanda
Panda juu Ukichoka panwa mgu